This goes out to all the beautiful ladies. Macho yalikuona, moyo ukakuchagua, mdomo ukasema nakupenda. Mwambie umepona, alikutesa moyo kusumbua, maumivu yamekwenda. Mini zawadi niliopewa, sijui nipepese wapi, mikipofu kwako sioni. Penzi limetaradadi napepewa, harufu ya marashirashi nikitachitachi shingoni. Uvae paipu ikanga, viatu vya kuchuchumia kangaro, kisima tuitanga, wehuba nifukizia pambetu. Ukizungushia shanga, inashuka inapanda chini chupa. Nishatafunda karanga, sasa chumba ndo kiwanda watoto tu. Oh baby you're mine, number one, hausukumi damu moyo, unasukuma upendo wangu. Niko mahapa ni mambo sawa
sawa,
pezi la limungunya kipokoyo, nimepata saizi yangu, yani nalioga sio kunawa. Firimbi nitapuliza, kuita ndeke waje, raha zimefuruliza, kwako natokaje? Hadi popopo umepitiliza, tuko kwa pipi paje? Taratibu naniza mama, tulivuruge varanga, chimeneza kunengua kwangwaru. Nikienda ikitanda, shuka za maua ua ya maroon, kisha tugonge na vyanda, mambo ya kujizingua na varu. Ufunge upande kanga, hapo juma mikwarua kwa kwaru.
You're my number one.